tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe, mugire icyumweru cyiza.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo, kandi nsuhuje n'abadukurikiye. Dusangira ijambo yacu irakomereza ku ngaruka z'ibiza hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko iribanda ku ngingo kwimura abaturage mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali. Ubutegetsi n'abimurwa ntibavuga rumwe ku kubakura aho bari batuye, bagahita basenya inzu zabo, bavuga ko bakumira ko umuntu utakuwundi zabagwira kubera ko batuye nabi ahazwi nko mu manegeka. Ni nyuma yaho imvura idasanzwe yibasiye akarere k'ibiyaga bigari mu minsi ishize, igahitana abanyarwanda bagera mu 135 biganjemo abo mu burengerazuba bw'igihugu, abandi nabo bagakomereka. Iyi yasenye inzu zisaga 5,000, ibikorwa remezo, ubundi yangiza imyaka mu mirima n'ibindi tutarondora muri iki kiganiro ngo tubivemo. Kugeza ubu tubagezaho ikiganiro, ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali burabarura imiryango ibarirwa mu 600,000 bagomba kwimuka. Barimo n'abahoze batuye muri za Kibiraro, abahana imbibe na za Kangondo, Inyarutarama, badakozwe ingingo, bakavuga ko ubutegetsi bugamije kubatwarira imitungo ku maherere. Abo murabumva mu kiganiro. Kubimura bafite amazi yabo mbere yo kubasenyera, babaha amafaranga 90,000 yo gukodesha amezi 3. Abari basanzwe bakodesha nabo harabijwe rya Amerika ryabonye, babaha amafaranga 20,000. Ese ayo mafaranga muri Kigali akodesha ahantu hameze hati? Ni kuki bari gusenya inzu hatabanje gukorwa amajyana agaciro kuri zo? Ibyo n'ibindi mwibaza ni muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro turumva birambuye uko ubutegetsi busobanuriye ingingo. Ni gute rero bimura abaturage shisha itabona, barakangurwa n'ibiza? Ibyo sinjye ubyibaza, ahubwo ni bimwe mu byo mwumva muri iki kiganiro byibazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Mbahaye ikaze mu kiganiro dusangira ijambo, dutangiranye n'abaturage bakodeshaga mu mudugudu wa Kibiraro ya mbere mu murenge wa Remera, Inyarutarama mu mujyi wa Kigali.
Baduhaye amasaha 50 yo kuba tuvuye muri ikaritsi. Twakodeshaga nta mafaranga dufite yo kuba twagenda gukodesha ahandi. None twaba twa dufite impungenge, turajya he ko baduhaye amasaha 50 kuba tuvuye muri ikaritsi kandi nta hantu ho kujya dufite. Nk'abantu bacuruza ibintu byose baranguye mu isoko bababwiye reba nk'imineke yatangiye kubora kubera kubura ahantu tuyicururiza. Twebwe turagira ngo mutuvugire, baravuze ngo hano ngo bari kudukiza ngo ibiza ngo bitazadutwara. Nk'imvura yaguye ejo nta muntu yageze itwara, kandi nkeka ko yari nyinshi cyane. Twebwe turagira ngo mutuvugire, mudutangire ubuvugizi, basi baduhereze n'amafaranga tugende gukodesha twebwe abapangayi. None n'abanyiri byondo babageneraho kujya cyangwa badushyiraho ikindi cy'umweru, kuko nibaduha ikindi cy'umweru turadufite ahantu tumaze tuba tugize n'udufaranga two gukodesha.
Ariko kuba mwumva ibiza bigenda byica abantu hirya no hino mu gihugu, nabyo ntabwo mwumva ko bashaka kurokora ubuzima
nyine baba uturokora? Yego, nibyo kuba uturokora natwe turabyishimiye. None se ubundi boho bazi gute kaha badukuye? Bashitaba badukuye ahantu hazima, ahubwo aho bari kutujyana ariho tugiye gushirira. Ahantu mpamaze imyaka 7 hano. Imyaka 7 mpamaze nta kibazo ndahagirira, kiraza muri iyi minsi. None se kari mu gishanga bakaba bari kubwira abandi inyuma ngo nibubake hano hirya, bakaba bari kubaka. None nimba bari kubwira abinyuma ngo nibubake, bakaba bari gukura mwaba kubera ikibumva k'abakire bakubaka twebwe babakene tubakadukuramo. Ntabwo Imana yatunganyije, ariko nimba hano hirya abakire bari kuza kuhubaka bakumva ko natwe twubatse hano batwimura, twese bari kurokora ubuzima bwacu, nabo bakire nibabakuremo. Tubona ko twese baduhereje n'icyo cy'umweru basi umuntu aba amaze kwisunganya.
Kubera ko tugize Imana tukaba tubabonye, mwatuvugira bakaduhereza nk'iminsi nk'icyumweru nicyo turi gusaba.
Radio Ijwi rya Amerika imaze kumva bakodeshaga haza Kibiraro yanaganiriye n'abari bahafite amazu abo bapangayi babagamo.
Je banyita Pasteur Gahinda Pierre.
Yes, Pasteur.
Nige president wa cooperative abadacogora abanyarutarama. Hano ifite agasoko hano.
Uyu mwanzuro kugira ngo mwimuke. Waje ryari batangiye kubabwira ryari?
Aha, kuwa mbere niho numvise bavuga ngo ntatwe tuzayungo tuzimurwa icyo nabaje nabaje se ntatwe tuzirukanwa nk'abandi nkuko abandi mbona birukanwa ko ariyo mvugo ihari atoya ati abapangayibo ni iminsi itatu naho mwebwe turacyabiganiraho turacyabyibazaho banyiramazu turacyabyibazaho basaba n'urutonde rw'abagize umuryango wa koperative ndarutanga
uburyo bwo kubimura murumva ko bwakorwa buke
ntabwo ndamenye ibyo bateguye kuko urumva je sinabishyiraho commentaire kuko ubundi ugutegeka ni ukubwira uko ari bubigenze ntabwo navuga ngo gye ndumva itegeko ryankorera rityo ibyo nifuza ntabwo nabibona ariko rero kwimurwa abantu twese twaturutse mu cyaro twaragurishije imitungo yacu tuza kubaka ino baduha ibyangombwa byo kubaka badukura mu kajagari badutegeka gushinga koperative abacuruza imboga n'imbuto bajyamo kuko ari byo twasabiye ahubwo kwimurwa gutya giturumbuko ntabwo gye nabyumvise neza
icyifuzo cyabo iki
icyifuzo nuko batuha ingurane nose ntibadutegetse gushinga koperative itagira kirengera baduhaye ibyangombwa se by'imitungo bidafite agaciro icya gatatu ibiza hano mpamaze imyaka 23 nta mvura ndabona itwara abantu izamuka isuri yose iramanuka ntizamuka nta mvura iragwa hano rero ngo izamure amazu mbone azamuka amanuka numvise amakuru y'ibihuha avuga ko hari umushoramari ushaka kubaka amaparitoma nk'ayo hirya hari n'undi nabonye wari waje kugura hirya atanga 1,500,000 ndamuzi ariko rero je sinabiha agaciro nka nyirubwite buryo ugutegeka arakubwira kwicara hasi akagukubita
natwe kiradutunguye kuko ubwashize hano haje abashoramari baratubaza ngo bashaka kuhagura ubwo ngubwo uwo mushoramari baramurigisa ntitwabimenye umushoramari avuga ati nimwiyandike mujye muvuga n'amafaranga mwifuza bamwe bagiye bavuga nka 60,000,000 nibi byo bipapuro babirometa ku kagari ka Nyarutarama ibyo bipapuro kugeza n'icyo gihe bantu babyararigise ntabyo babona ewe umushoramari we ntaje na gaciro we yavuze ati nimwandika amafaranga mwifuza hanyuma njyewe nzagenda nirebere n'umugena gaciro we arebe na UPI urayitangaga arebe amafaranga watse agusubize numva bikunyuze aguha amafaranga
fita
bakoyo abapangaye nari mfita barahari bo babarangije kubafungira ngaha ngaha bashyize ni byabo
bakwishuraga ngahe ku kwezi anumve n'ubwo
uburemere bwabyo kubivuga cyane singombwa ariko yari menshi yarantunze abana banjye bigaga hari muri umwe uri muri universite namwishyuriraga hari na babiri bari muri secondaire nabishyuriraga n'utwari muri primaire nanjye nkabamo hakaba hantunze urumva nabo leta nirebe aba baturage rwose wenda baca inkoni zamba barebe baduha amafaranga tujye gutura iyo dushaka hatadushyira ubuzima bwacu mu kaga kandi bari kubeshya hano ntabwo ari ubuzima nta kaga karimo hari umushoramari ugiye kugura hano mu minsi mike haraba haragaza ama etaje mugende hirya hari hano hirya hari etaje izi tuzengurutse hano inyuma hari ama etaje urumva kangaka nawe urebe ubu ngubu amazi ari hehe turi hagati y'amataje
ku munsi wakurikiye igikorwa cyo kubasohora cyahise gishyirwa mu bikorwa bahereye kubakodeshaga hari abo byagaragaraga ko basaga n'impunzi za matera n'ibikoresho byo mu nzu ku mitwe bameze nk'abahunzi burumwe yarasohokaga agatonda umurongo abakodeshaga bagahabwa amafaranga 20,000
uzi ko nta kibazo zina nkubari
ntabwo yatwaraho umuntu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 20,000 kuko ni noti za 2 ubuse barayaguhaye bakubwiye ko ugiye kuyakoza ikimama
bampaye itiki ariko sinza aho ngiye
baguhaye amafaranga 20,000 bakubwiye ko ugiye kuyakoza iki
harambwiye nyine ngo ngiye kureba aho ahomba
urahabona se
ndahabona se 20,000 wowe byakumarira iki nyine ndavamo nyine kuko ari gahunda yo kuvamo hubaha leta ndavamo njye kureba ahantu bacumbitse
ubuse wakodeshaga ku mafaranga angahe hano
nabaga mu nzu y'20,000 kubera ko abantu babaye benshi ntabwo 20,000 wabona inzu namwe murabizi mujya mubaza ibyo muzi ubu inzu wayikora abantu bavuye mu mazu amazu bayurije ba nyiramazu
umva uko byagomba kugenda gute
ku bwanjye se nge urabona ko namugaye nta kazi ngira ikintu nari gusabe nuko yenda nabuze umuntu nabwira ni keretse bampaye inzu yo kubamo
ijwi rya Amerika yanagiye mu murenge wa Jabana iganira n'abandi barimo bimuka ni kuri mikoro ya mugenzi wanje asumutakabuye
ba munzi yazatu bahashije toha bavuga ko turi mu biza tugomba kwimuka ariko iyo turebye tubona nta biza bihari kuko n'ahantu kwibuye nta nzu yigeze iriduka nta kitu amaze imyaka 8 1990 se wakodesha hehe kandi ubona inuza ninzu nta nizo wabona hano hafi kandi mwese baba babwiye ngo mugende mwakodesha hagana hehe 1990 rwose ukurikije n'imibereho y'ubu nta kintu rwose 1990 byakumara kwakwivuza ko rwose ko leta yaturenganura bakaza bakasuzuma kandi rwose ntabwo ahantu turi nta kibazo bafite ku buryo ntantu nta n'ubuhaname bwo bwa 50 bavuze buhari
mwebwe bimeze bite ma
ngewe ndi umupanga ariko ikibazo mbona mfite noneze nimba batwirukanye turapangaye we ni inzu mbamo iraciriritse pe neza nibanyirukana ngo genda nzajye gukodesha hehe y'amafaranga nishuraga yanzu nafite yo kwishyura yanzu iri hejuru
hano bazasenya urabona badishyiriyeho tuba ngo bashaka kwasenya izi nzu ziri hano ku muhanda zose nese baradusenyera twimukire nta n'ineguza kandi urabona umuntu bari kuza bakamusenyera 30,000 ntibyagukodeshereza izindi nzu ahandi inzu ziri guhenda cyane
ese ko mutubwira ngo ni igihe kibiza kandi mukaba mureba imvura isa nk'aho igabanutse nta kuntu wenda twagenda ngo tuvuga ngo muri uku kwa gatanu imvura ni nyinshi twamara kujya aho tujya tukazagaruka mu mungo zacu imvura ishize nk'ubu nk'ahantu mba mpamaze iyo myaka 5 abona hasanze barenze niyo myaka 5 nibyo mvuga nk'uko mugiye nko kwitura umuntu ahabereke abo bose ko nta kibazo bigeze bagira ni gute twebwe twakumva yuko ese nibyo bari amanegeka Rwanda rudukunda niba dushaka batwerekeza
oya ninzu zirahenze n'abatari gusenyerwa uri kuhagera inzu ya Veni ngo ni 80 kandi unabona abantu turakenye nta mibere urareba se ubu tunarya wenda no gusenya se ariko 190,000 bari guhanyira inzu mu mutungo wenda uguze Veni 30,000,000 byamumarira iki si ukwangara si ni za marine za mayibobo za ndaya tukabyara tukabashyira mu mihanda
none abadamu benshi batuye hano niwe barimo kujyana mu muhanda ngo tujye kwa mayibobo turi abakecuru mfite imyaka 51 sinzajya kuba indaya mfite abana 6 nariyubakiye mfite ibipapuro by'ubutaka nta mugezi ndimo baranyirukwa nkana kugira ngo njye hehe ikindi kintu mubaza aho ahantu tujya niba gukodesha ukwezi kumwe ukundi kwezi amafaranga uzakura nari niyubakiye nkarya ibyo mbonye nari munini ariko kubera iminsi 3 bampaye nashizemo aranjyana mu bukode kubera iki namamishaho ari cyangwa se bazana ikintu badushyirana namwe batwice cyangwa twiyahure twemwe
wavukiye ku muhima usanga mutarabakire muhinga ugatungwa n'isambu muhinga
hari n'ababuze abo bakira nayo bamira bagahitamo kwigumira mu matongo tubasubize za kibirari Nyarutarama
kandi n'indi hagati y'amatongo atatanata ariko narahasigaye
kubera icyo wahasigaye abandi barimo
mpamvu nahasigaye sindahabwa ingurane iyo mbaje ngo kuki batanga ingurane cyangwa cyangwa muri banki kandi hari n'uwo nagurishijeho batemera gukatiraho ngo nabo bahabwe ingurane nk'abandi hanyuma mu minsi ya mbere yashize nemeraga ko abandi babakatiraho bagakoramo za mitasiyo niba afite umuntu agurisha ugomba ameze nk'umuhetse nkamuhesha uburenganzira ku butaka bwanjye bagakuraho ubwe bakamuha ingurane ye nanjye nkasigara n'iyanjye uyu munsi baratubwiye ngo ntabwo mbere gukata ubutaka bwacu ngo bakatiho duhetse uwo mpetse ngo ushaka ko tujyana hariya umurenge ngakamara ngakarebe ko ngo ibyo twaguze abimpaye ariko marayo yari amafuta akora bizinesi ngo niba bitabaye ibyo ngibyo ngo ntabwo bishoboka ngo nta bindi byamubazanya gukata haba hari abayobozi baje niba bamenye cyangwa akarere kubera ko baje muri vigo baratubaza tese uburyo mwiba mwimurwamo ufite ibijya n'agakiya ufite ibipiya itarimo ideni idafite uhetse barimo baramuhinga bakayimuha mu busanzwe ntabwo uburyo ibi bitangwa mu busanga ntabwo abanguye umuturage wari Nyarutarama muri kiriya bya mbere inzu ihagaze agaciro kanaka nta gaciro bashyiraho bakatanga umutungo we hano mu Nyarutarama bampaye ingurane hariya muri Kicukiro twe tukumva yuko nyine ingurane yumvikanweho nta sitatendi yazamo itaba amafaranga y'ingurane ivuga natwe dusigaye atangu ni dusenya abadirimbi 190 ese ko batwimvu amagina agaciro yacu ibyo tubasaba kubaza ntaya nawe yanjye n'agaciro twemerewe none nimara kugenda kimwe cyo natanze raporo yuko ingurane bampa ikankwirika icya kabiri yewe mfite banki yangurije
banki yarakugurije irangije kukuguriza ifata icyangombwa cyawe nk'ingwate
yego ariko noneho njyewe mfite ubushobozi bwo kuba nakwishyura banki amanyacyangwa cyanjye umwe nagurije cya gipande namuhaye bakakimukata akakimara icyangombwa cyo kubandi bose batatu ku kibuno natukabyemerewe nibaje barambwira ngo ni inama twajyaga ngo si umurenge wabivuze cyangwa akagari cyangwa akarere ubwo twebwe duherereye
ibihumbi 90 se bari kubibaha bavuga ko ari ayo
ngo nakwimura ukajya gukodesha ayo nanayabajijeho nabajije ko mu bihumbi 90 tujya bakubita bagwa tuzakomeza tukabukurikirana nyuma yaho rero nabutse inkuru nini aya mafaranga azamara igihe kingana iki ngo ni amezi atatu uza batarakemura ibyo ubutaka bwiwe kandi ko mwavuze ko mpagaritse abantu duhetse babyise guheka twebwe tuzaba abandi nyuma y'icyo gihe noneho bizagenda bite ngo nta gisubizo nguhaye
wabikubwiraga ninde
umuyobozi w'umudugudu wacu
none ko bari kubakiza bavuga ngo bari kubavana mu biza none mwe ko mutari gusenya ngo mumutse
none ko mutanyanya mvuga ngo mvanye mu biza bakamuhinda mu busanza yewe ibaye imekora ko ndi muri bana ubikiza kiri kuri ikindi kuba mfite undi muntu nagushe ku butaka bwanjye parisara yanjye yose ifite nabwo ngo ni ubundi busenda kuko sinemere kuba namukatishije ngo nawe muhe ibyiwe inzu bazampa nzayisangira nawe nzayisangira nawe gutyo
ariko ubutaka bwo buzasigara ari ubwanyu niko ubutegetsi buri gusobanura
ubutegetsi ni ubuhe ko niba turimo udugudu tubona wenyine ngo ubutegetsi ni ubuhe umudugudu yavuze ngo ibintu tuvuga seburifingi ya mutifu yaba uw'akagari cyangwa uw'umurenge n'iby'akarere ni inama tujya hajya nsigaye hagati y'amatongo ariko inzu yanjye nta kibazo ifite nta mazi ayinyagira ntabwo ntinashaje cyane ku buryo yagwa ako kanya
amaherezo araba yahe kuguma mu matongo abandi bayo
niba tubwira ngo si umwanzuro wa gitifu w'umurenge si n'uw'akarere si n'uw'umujyi wa kigali twifuza gatwebwe abatubariza ibi bintu biri kurakora abaturage birazi cyangwa ntibizi
birazwi kuko ntabwo ari aho gusa bari gusenya na gatsata na jabana na he hose bari gusenya
gatsata bo basenyerwa reka mbitandukanye abantu bo basenyerwa izi saha gatsata usibye iwacu ndimo mvuga agiye ku giti cyanjye ari nkaho ngo ubutaka bwawe urabusigaranye sibyo uhaye ingorane yo kujya kukotsa kugira ngo imvura itangwa cyangwa se ikindi kintu cyaza kikaguhitana ariko igihe wabona undi mushoramari waguha uburenganzira ku butaka bwawe wakumvikana nawe twebwe harimo haratanga ingurane ikwiye tuvuga ko ikwiye kuko twabonye abashoramari batatu batandukanye bavuga ati mwebwe ntitwemerere abaturage tubahe amafaranga hanyuma bo bimuke bagende tuhakore ibikorwa biteganyijwe kubera ko biri kuri masita purani y'umujyi wa kigali nyuma hakavamo amafaranga rero aba bantu babagura ntabwo bemewe kadusabe ko baduha amazu yo mu busanga agahabwa bamwe bimuha ibiza cyangwa ngo bimuha n'ingurane rusange ko abahawe mu busanza bahawe ingurane rusange
ubwo muri mu matongo muri nka bangahe
iwanjye n'ingo esheshatu ndavuga mu isibo isa n'urimo mu ipariki yanjye hakaba n'indi pariki irimo ingo igera mu munani ngo urumva ni amasibo abiri ariko akantu karimo kuroze karimo twese twibaza hari indi zemerewe kuyumvikana n'akarere cyangwa se umujyi wa kigali twebwe kubera ko dufite abantu twagurishije duhetse tutarakatisha ngo bajye ku byangombwa kuki wabuza uburenganzira bwo kugira ngo tubaheshe ubutaka bwabo natwe tugire ubwacu duhabwe ingurane twese zikwiye nk'abacu
muracyateze amatwi ikiganiro dusangire ijambo kuri radiyo Ijwi rya Amerika turarebera hamwe ingingo yo kwimura abaturage ahafatwa nko mu manegeka ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kuri mikoro muracyumva bagira ubusa umujyi wa Kigali ugasobanura uko wateguye gahunda Bwana Pidance Rubingisa utegeka uyu mujyi wa Kigali yabisobanuriye asumutakabuye
ni gahunda twashyizemo imbaraga cyane muri iyi minsi twari dusanzwe tubikora buri gihe igihe imvura igiye kugwa ukagirwa inama n'izi nzego dukorana zibishinzwe ari mu iteganyagihe cyangwa se mu bidukikije hakabaho kwibutsa abaturage kuba twazirika ibisenge kuba twasibura inzira z'amazi ariko uburyo twabikoraga ubu twashyizemo imbaraga kuko turi kujya mu mazu ari mu manegeka aho ngaho manegeka tuvuga ni ahantu haba hari ubuhaname buri kuri kigeranyo cya 50% no kuzamuka aho rwose batubwira ko tutanahatura hari n'ahandi noneho munsi yaho hagati ya 20% to 50% turavuga mu yubuhaname ubushobora kwatura ariko uhubatse ute ibihubatse bihuye gute n'ubutaka bwaho kandi murabibona ko henshi dufite mu mugi hari ayo manegeka cyangwa se hari hashaka gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga bahatuye ni muri iyi misozi dufite ariko none mu manga z'imisozi nubwo higiye hepfo ariko naho gashobora kubona hajyamo hashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga twarahagenzuye hose igikorwa gitandukanye n'uko twabikoraga ubu ngubu ni ugushyiramo imbaraga mu kuvuga muti reka dukize ubuzima bw'umuturage tumushakire aho abagiye mu gihe nawe yakwisuganya kugira ngo niba yaratuye aho ngaho abe yashaka cyangwa ashakirwa ahandi atura kuko mu bikorwa dukora n'igenzura ry'uwo muturage yarabayeho ate se yari inzu ye turamuteganyiriza iki nyuma cyangwa bariteganyiriza iki niba ari umuntu wari ufite amikoro cyatarayafite kugira ngo dufatanye mu kubatuza cyangwa se gushaka ibisubizo ikibatsi cyajemo ni ukugira ngo noneho tubyihutishe kwihutisha rero ni no kugira ngo iyo mvura izaba kwa cyenda mu kwa 10 ishobora no kuza ari nyinshi kurushaho tumazemo iminsi itagira umuntu yaba yatwarira ubuzima
meya w'umujyi agakomeza ashimangira ko ibikorwa biri mu nyungu z'abimurwa
abo twahaye ubukode bw'ukwezi kumwe n'abapangaye n'abari basanzwe bakodesha abo byari ukugira ngo utunguwe atari suganya ashobore kuba agize aho ajya uwo nyuma y'ukwezi arakomeza agira imibereho ye nk'uko yari imeze twe nano tugakomeza natwe kureba ese niba yimukanye n'umuryango we umwana arakomeje ishuri yoroherejwe kugira ngo ahayimukiye bamufashe akomeze yige ese yegereye akazi ke cyangwa yabonye ayandi mahirwe aho hafi ariko ubuzima bwe twabanje kubuvana mu kibazo none uko akwezi kwashaka akomeza kare uburyo kiyabaho hari nabo turi guha ubukode bw'amezi atatu dushobora no kongera rwose mu gihe tutaramubonera handa tuye biturutse ku bushobozi bwe n'uko yarasanzwe abayeho kugira ngo atuzwe mu buryo burambye turimo turashaka uburyo bwo kubaka amazu rwose aciriritse mu skori politike ya leta aho leta nayo izanamo nabyitende igishoro cyayo haba gutanga ubutaka cyangwa gukoramo ibikorwa remezo by'ibanze minisiteri ikorwa remezo niyo idukuriye muri icyo gikorwa tugashaka uburyo twakwihutisha ibisubizo byo gushaka kubaka amazu aciriritse ariko bagomba kuyaturamo banyirayo ariko n'abashobora kuyakodesha mazu matoya yegeranye aciriritse agendeye ku buryo umuryango ungana cyangwa se ku basore n'inkumi bakora akazi gakenewe muri uyu mujyi kugira ngo bawugumemo bature ahantu hatekanye kuko bakenewe imbaraga zabo akazi bakora ariko batuye ahantu twese twumva ko imvura igwa nta kibazo kiri bumutere
hari icyo mwari muvuze cyuko ushobora kubona hari umuntu nyirinzu ashobora kuyisana akayigeza ku rwego mwifuza ko henshi barimo kuzisenya azasana iki kandi yarangije kugera hasi
aho ngaho mubona amazi ari kugenda avaho ni ya nzu n'ubundi iri kuri bwa buhaname butagomba guturwaho cyangwa se ya yindi iri muri bwa buhaname ishobora guturwaho ariko yubatse mu buryo budahujwe n'ubwo buhaname aha ndavuga ko ababishinzwe engineers bafite uburyo kibajya inama uwo muntu tumubwira ko niba ashobora kuyubaka mu buryo buhujwe n'ubwo buhaname yakora iyo proje ikakurikiranwa akaba yahubaka harimo abo turi kugira n'inama zo gusana rwose bishoboka bagasana inzu ye kwihuta mu buryo budasanzwe agafashwa tugakurikirana uburyo ayikora akayisana nabyo birashoboka tugiye tureba nabyita yenda buri nzu ukwayo n'ahiherereye dusigaje amezi make tukongera tukinjira mu mvura y'ukwa 9 n'ukwa 10 nyamuneka atagira ikidutungura kandi tuvuye mu bihe tubonyemo navuga amasomo
aba bantu ufite ibyangombwa by'ubutaka wende ufite n'ibyangombwa byo gutura aravirama
hagwa virama aho ufite ibyangombwa ntago tumutwaye ubutaka turamubwiye tuti inzu ni ya wifite ibyangombwa ariko ahantu yubatse urabona kweje ushobora kukugwa iba wimutse ibyangombwa usabe kuhubaka bijyanye n'uko hameze birumvikana ibyo ufite ibyangombwa ari hahandi ku buhaname burenze butemewe no guturwa uwo nawe turamubwira tuti hano hagombye kuba haragiye iki ngiki tukamushakira ahandi ashyira igikorwa cye
tukamushakira ikibanza
yego tushaka kumushakira ikibanza akaba yakubaka biturutse n'amikoro ariko n'udafite amikoro n'umuturage wacu agomba gushakirwa nawe uko agomba kubaho yaba ari kumwubakira inzu akaba yayituramo ikibanza kigakoreshwa ibindi cyangwa se kikubakwaho n'undi, ariko rwose byumvikane ko nta muntu ushobora kubura ubutaka bwe arabugumana, ahubwo yubatse wiki acyubatse ate ku buryo kidashyira ubuzima bwe mu kaga.
Kuri iyi ngingo ijwi rya Amerika yavuganye n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Depute Frank Habineza kuri iri shyaka ntarwanya igitekerezo cyo gukura abaturage ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, gusa hari uburyo asanga byagombye gukorwa mu butagizi wa buhutaza.
Igitekerezo cy'uko bakwimura abantu manegeka ni igitekerezo cyiza.
Yego.
Niba ari ahantu ashobora kuba hatwara ubuzima bw'abaturage, ibyo byaba ari ikintu cyiza kugira ngo bimure. Ariko ibintu bikorwamo bikorwa mu buryo butunguranye, ukibaza impamvu ibintu bigomba gutungura abantu, kandi dusanze tubizi niba hari ikibazo gihari n'imvura izagwa, dusanze tubizi ko imvura izagwa. Hari abantu batuye ahantu habi, dusanze tubizi ko abantu batuye ahantu habi. Sinzi ndera impamvu abantu baba nk'aho batunguwe bakora ibintu tuti, ukavuga ngo nta mafaranga ufite yo kubimura, ukavuga ngo ngo gikwa 2020 cyangwa 2030 ku kwezi, n'ubutazi 2090 ndukwa 2030 ku mezi atatu n'ibi 2030 ku kwezi. Ukibaza se umuntu niba umukuye mu manegeka ugiye kumushika umuhereza ye, niba 2020 nduvuga ngo ugiye kumuhereza n'ubundi ahantu habi n'ubundi harushize nawe yarari ububi. So twavuga ati mu by'ukuri byagombye kuba byiza abantu niba bigaragara ko ari ahantu habi, bashobora kuba hatwara ubuzima bw'abantu, basaka ahandi hantu heza babubakira amazu, noneho babaye n'ingurane. Bavuga ati niba umuntu adafite inzu ye ajya gutakaza, bajya kumukora ahandi hantu, none bamenye ngo azagira aho atura, afite n'akabazo azayingamo, niba ari izo mboga, niba ari iki, niba ari n'uwo murima, niba ari bwa butaka wiwe, niba ntacyo babukozeho abugira uburenganzira ko yasubirayo akaba yakora iki yahakoresha. Ibyo byose bisobanuke neza. Ariko ikintu gishobora kuba cyadutangaza ni uko muri Kigali hakunze kuba ibintu kuvuga ngo abantu bari mu manegeka babahakura, ugasanga bahaye umukire akaza kubaka ibitamenwa amayetaje.
Nibyo bari kubivuga.
Iyo nje ni kibazo rufuga ngo kuki ubwira umuntu umwe ngo ni mahabi ukahawundi, nubakije mu butabwirije umuturage kutuwe kuri kugaragara, niba ari hashakwa kugira ngo ashibe umushoramari, none babahingurane kwiye bitwishije amategeko abigenga.
Ahubwo hari abantu bashobora gukeka ko ukurikije uko bari kubimura bishobora kuba n'undi mwanya wo kurema barakare, mwe mu kibona mbute nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda.
Natwe nuko twibona tubona ari ibintu byo kurakaza abantu, abantu batangira kwanga leta yabo kandi batagumye kuyanga kubera ko ibintu babikozwe nabi. Byaba ari byiza ibintu biteguwe neza, kuko ndakeka ko cyandizera yuko leta niba ifite ibona ko ari habi iba ifite umugambi mwiza kugira ngo ikize abantu ubuzima bwabo. Ariko niba bitangiye kujyamo imigambi itasobanutse bitera abantu batangira kwibaza nk'ibibazo turimo kwibaza twese, niba ubwira umuntu ngo ni habi ukaha undi, turabizi ko byabaye hano muri Kigali ari azakankoro n'ahandi hose zanyarutarama n'ahandi hatandukanye ngo ni habi, ariko wahinze ugahaha undi muntu za Kibiraro n'ahandi hose ntabwo narodora amazina yabo, ushobora no kuvuga atariyo kandi hari ingero zihari zifatika. Ni ukuvuga ngo biragaragara yuko ushobora kubwira umuntu ngo ni habi ukaha undi, ntabwo ari byo. Niba ari habi ni habi kuri wese, kuko twese tufite amaraso, twese tuva amaraso, twese ntabwo mushaka ko twabibonye yuko n'amayetaje aragwa, n'aya mazu amwe ngo ni meza muri ayabonye hariya yubatse za Dubai nayo asigaye afite ibibazo y'imibakire mibi bigaragara yuko byose birimo ibibazo. Ni ukuvuga ngo bisobanuke niba ari ahantu habi tubona ko muzuru zatwara abaturage, yego turabyemera, ariko bikorwe neza, abantu batwara wa hantu hateguwe mbere bikwa nka bitungurane.
Umuti wakwita ko waba urambye kuri iki kibazo waba uwuhe bwana Frank Habineza?
Planification ni ministeri y'imari n'igenamigambi niyo ishinzwe gukora igenamigambi ry'igihugu, cyo bita planification. Bazajye bicara bategura ibintu neza, babipange neza, ariko tuba twaranasabye ngo ibintu bise zatandukanywe. Mu by'ukuri icyo gisubiyemo bwa kabiri, ministeri y'igenamigambi igomba gutandukana ministeri ya planification itandukane n'iya finance, aho kugira ngo bivange. Kuko ubona mu by'ukuri rero MINECOFIN uyu munsi ubona ishize imbere cyane ibintu by'imari, ntabwo ibintu bya planification bishize imbere rwose. Dukeneye ministeri ya planification izajya ipanga itegure neza ibintu na gahunda zitegure neza ku buryo bakora ibintu bifatika bitari nk'aho ibintu bitunguranye, ibintu bishobora kuba byateza abaturage kwanga leta.
Inshuti bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, by'umwihariko abakunda ikiganiro dusangira ijambo icy'uyu munsi twari twabateguriye naha tugisoreje, nshimiye buri wese ku musanzu we muri dusangira ijambo, ndetse namwe mudahwema kudukurikira ndabashimiye. Ngaho mukomeze munogerwe na gahunda zacu ku Ijwi rya Amerika, kuri mikoro mwumvaga Eric Bagirubusa naho utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira. namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.